Deni kifa leo, utanililia. Deni kifa kesho, eswe tamrudia. Deni kifa leo, mdani sifia. Deni kifa kesho, mwisho wa maisha. Deni kifa leo, utanililia. Deni kifa kesho, eswe tamrudia. Deni kifa leo, mdani sifia. Deni kifa kesho, mwisho wa maisha. Ilamuda kwa rafiki. Lipo toka ni wao, stop in my the ones, ones. Hasana bebe kibos, marashi makala ikos, kos. Hakuwa raisi, ila ilibili ni force, force. Oh my gosh, stop in my the ones, stop in my the ones. Usiku wa jana, nilipiga mago. Lomba Mungu anipe kima nipushe na haya no. Kila nafsi na uja siri uwega siri yo. Pira kimia kimia waja tuwa megulivo. Mikala na mingi na how to go. Run around but I never before. Sharp shoe but I lost the control. Many name but I get it along. Long, 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 yeah. Can't run by myself. Kama ni kifo leo, utane lilia. Kama ni kifo kesho, esu tamrudia. Kama ni kifo leo, utane sifia. Kama ni kifo kesho, mwisho wa dunia. Kama ni kifo leo, utane lilia. Kama ni kifo kesho, esu tamrudia. Kama ni kifo leo, nimla ni sifia. Kama ni kifo kesho, mwisho wa dunia. Would you like to say I'm sorry? Ila muda kwa rafiki.